kufa ni wowe mana ziringira fiti bihamya birenga kimwe by'ukuwiteka ugira neza yewe fiti bihamya birenga kimwe yo by'ukuwiteka ugira neza ntabihe cyangwa urupfu bizatuma njye nkuvaho ntabihe cyangwa urupfu bizatuma njye nkureka ibibaya ndetse wanguye no mu rupfu nami wanyambukije ibibaya ndetse wanguye no mu rupfu nabonye ukuboko kwawe nabonaga bikomeye uraza urampumuriza umbwira amagambo meza nabonye ukuboko kwawe ubwo nabonaga nta nzira uraza urampumuriza umbwira amagambo meza yo kuvuga ngo Yesu warakoze nta yindi ndirimbo numva mu mutima uretse yo kuvuga ngo Yesu warakoze nta yindi ndirimbo
What I call them now.
warakoze.